Zachariah 12 verse 1.
Isiprofeto. Izwi likaJehova ngoIsrayeli. UJehova wena kamazulu wabeka isisekelo somhlaba, wabumba umoya womuntu phakathi kwakhe uthi.
Verse 2. Bheka ngiyakwenza iJerusalema libe indebe yokutengezela kubo bonke abantu nxa zonke, nakulo iJuda ekuvinjezelweni kweJerusalema. Verse 3. Kuyakuthi lolo suku ngenza iJerusalema libe yitshe elisindayo kuzo zonke izizwe. Zonke zisithwesa lona ziyakusikwa nokusikwa, zonke izizwe zomhlaba ziyakulihlanganyela. Verse 4. Ngalolo suku usho Jehova, ngiyawushaya wonke amahashi ngokucwaneka nezinkwele zawo ngobuhlanya, ngiyakuvula amehlo ami phezu kwendlu yakwaJuda, ngishaye wonke amahashi abezizwe ngumpumputhe. Verse 5. Ababusi bakwaJuda bayakusho ezinhlizweni zabo ukuthi, abakhile eJerusalema bangamandla ami kuJehova Sebawothi uNkulunkulu wabo. Verse 6.
Ngalolo suku ngiyakwenza ababusi bakwaJuda babe ngumcengezi womlilo phakathi kwemithi nobhaqa lomlilo phakathi kwezithungu, bayakuqeda bonke abantu nxazonke kwesokunene nangakwesokhohlo iJerusalema libe lisahlala endaweni yalo eJerusalema.
Verse 7. UJehova uyakusindisa amatenda kwaJuda kuqala ukuze udumo lwendlu yakwaDavide nodumo lwabakhile eJerusalema lungakhuliswa phezu kukaJuda. Verse 8. Ngalolo suku uJehova uyakulondoloza abakhile eJerusalema, okhubekayo phakathi kwabo ngalolo suku uyakuba njengoDavide, indlu kaDavide ibe njengoNkulunkulu, njengengelosi kaJehova ngaphambi kwabo. Verse 9. Kuyakuthi ngalolo suku ngifuna ukuchitha bonke abezizwe abahlasela iJerusalema. Verse 10. Ngiyakuthulela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabakhile eJerusalema umoya womusa nokunxusa, bambheka bamgwazileyo, bamlilele njengokulilela ozelwe yedwa, babe nomunyu ngaye njengonomunyu ngezibulo lakhe. Verse 11. Ngalolo suku yakuba khona ukulila okukhulu eJerusalema njengokulila kweHadadi Rimoni esigodini saseMigedoni.
Verse 12. Izwe liyakulila imindeni ngemindeni ngokwayo, umndeni wendlu yakwaDavide ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo, umndeni wendlu yakwaNathani ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo.
Verse 13. Umndeni wendlu yakaLevi ngokwawo, nabesifazane bawo ngokwabo. Umndeni kaShimeyi ngokwawo, nabesifazane bawo ngokwabo. Verse 14. Nayo yonke imindeni eseleyo, imindeni ngemindeni ngokwayo, nabesifazane bayo ngokwabo.